kun sagale amerikati sagale amerika sambatav dilbata galgala kesa sala ma folakka jilqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra salanta fan oromon satellite ratetamsas kanapa amma jilqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kannem filan erradevin sinagesisuf qinde fannejira kanisin kesummesu antujube horati hankatumura saganta kenya takkanwalin turtan sinafera am gara qopitanu tcein
Odugabasan Kenya na kormalka torbandarbe mana foni dato be jedamu kan magala ambo ke sujuru ilaljise gabasan ne erge irradebiun isinage sifna kuno
magala ambo ke sa ganda turban kuttaye baka gabara da jedami wawu tergama manni foni dato be jedamun be kan kul abban qibenya mana foni kana obuta fese bezork yokan dato bezork jedamu baka kanatti fon tugurugurama kuni wala damiti wala data sofene wal wangardin qat seinu qamna namotno yegambaye sujuru antef
alota alota ra kandarbe da manni kuni wanti manni kuni ire bicha meti kanujeto dubaris darbite darbite nufti wanti kuni oddo kana ufuma kenyaf hojenna ufuma kenyaf nyanna wanti bule injiru o ada undumtu abbasu ya injira timatimi injira shungurtin adi injira zinjibil injira wanti injira ne injiru fonin bita kilo dal madaban injira kilo nan injira kambri ba lamas ibabshandama simbita ta kilo simbita ta akuma kiziket rakinan kam ke bola solite kambri kuda injira garacha nya ta yechal akan inbita maabaran binna innika inni toko shungurti mure inni toko timatimi mura inni toko fo mura achimoda iwana edawane boda biddeni sasu majira yotika te qufne bane bridge hodoma bridge igdama kanu go ja kana ajaibat mana ajaibat ikun
izi bet ulum neger rikashi new waga ulur rikashi new
mana kana ke setti gati wanduma gadibwada shungurti ala bitte usta manni kuni mana yeesati datona bayeesati yo hotel bradeemte kalankali tokko bri ibabidama bri ibaso domada garo akagara kiti kufte sitime ayinyatu
ma kanki ya amari fani tnabar gije dama oro mi fani saturte da saturte je dama
saturte
ye ya anuma su safarun kanada au cirenya ne isan ya ci fannu biyam
me maluma to jeto mana kan tironni man bitani
tironni jalka ba kambida tu fono da fone dabite bodemo jolletti au kesati shungurti fi kara manamni fa isamo bitani dufu acin bodde asmato je tamai su
mal mal su je tamai
wanu nduma kamana kan je mutu yujit isas walitti maksuna ne isa baka askanu ma fakenya fon jira acin bodde mo kamana mo yau tubo je dama isas walitti makte nya chu dan isa
manar gaggo ta baye tole warsi sun budde na ba sai fi jedu namotni sagale na america dubise kunnen
በጣም ሙያተኛ ያረጋል እዚህ ቤት አሁን ለምሳሌ
ማንኩን ኦጉማኛ ተወጀቾ ከጋሪትስ ወርሲስ አማፈቀኛ ፊዮ በክብራዴም ተፎኬሽን ኩርቲሙ ተወጀቴ ያጩ ደንዴስ ነበረት ከጨረግቴሊ ኛ ተወጀቹን ኦፍ ጅራች ሱለንዴስ ኦጌስ ስታሳልቹ ሃቶ ወለይ ኢሮትኒያስ አከሲቲሜ ሰኒ ወጀተኒያቹን ካሜይ ቲም ታንኩነን mana isaani ke isatti isaanum tiyu wan tin of komatan qaw
sasito je pa dawragi jole ki bezinu
tsa ofono jete be sara garu jete mbe kumun barbad edem gude bodde garu yaw gara sanat de meyum leku sanandura garu nya chandure oje chandure amma so jechunen denda yaw tasuma hala saut na fi midof ne male erodaf kalin da barsu asuma ti sojjanu qegal ne otojjanni be saranja
namota mana foni datto ke settle run imma baatran keessaalle dubbisneerra
edaa abbaatu daato maalat
daato jechuun abbaayyisaati ofiisaaf jiraate beeku kan dalanne guddanne sumatti inni dhuguma abbaayyeessaati hiyyeessaa fiyaada abbaan qabeenyaa manichaa obbo Daattoon ni dubbatu
እዚሁ ቤት 1978 ነው የጀመርኩት እንግዲህ
ምንም ከነተን በረ 1978 ጀይገል ፎምብሪ ተኮ ብሪ ለማለ ጉርጉራዋ ትሬሮስ ነምኒ ወነ ከነኪ ሰሴኒው ሶን ቁፊን በእንጅር በቃ ኮነ ሞተ ድሪት ማፍ ሞጋሲ ዳቶጅቹዳን ዳቶጅቹን ጀቻ ፋንጣሊያኒ ፊናን ጀጠን የሮይከሙስ ናፍኪኒ ጀቹ ካንሞ ጀቻ አርጁማቲ ወልቀበት ተውነት ይመን ደርገጎትን ያስቁፈን ገባዳ ቃራስ ዋን ማለ ቢተተኒ ዱፈኒ አሲቲ አሞ አከጋሪት መይሰኔው ጀቹኛ ቅንዴሳን ገሬ ቁልቁሊና ዋጅረ የጉምሰፈያ መጋላምቦ ኡቦ ሙሉና ጉንፋ መጋላምቦ ከይሰት መንያታ ማምልቶትኒ ኛተ ኦፊ ሆጀተኒ ኛተን እንጅሩ እርገጀለም ቦዳ ዮማ ማምልቶትኒ ፈያከሲ ቀባተን ገሩ ዋንጉ ተሙ መለጀለን ረድ ኢፍሰኒ ጅሩ
ሰርካ መጋላምቦቲ ሆቴሎትማ ጋዳና ወረጀዳመኒ ጂ ሳራኬ ሰካንንጋልዴና ሳሮቴሊን እንጅሩ ከመጋላምቦቲ አማ የሮባዬ ኩሪስ ቶኒያ ወከማጋላ ካናት ንመልፉ ጋሩ ሰደርካን ሆቴል ሰና ያው ዋን መጅብት ለደማን ዲማቹ ጋፊያ መና ካፕቴፍ ሆቴል ተከሰቲ ታጃጅል አባንማ ኪችኒ ሰኔ እትጀታቴ ኦፊ የፈቱጅራ ዋንጀሩ ራዲ አንጋ መጋላ ከኛ ተማ ረዴኔ ተዋኑቲ ዋንት ነቁና መንጆ ጋሩ አስካ ሳይንስ ተወላለ ናምኒ ተኩ ዋንታ ኦፊ በርባድ ዘና ሆጀቲራፊ ዋንታ ስላ ኪችኒ ገላኒ ቲኖጀቹ በርባደን ሜሻሌ ሁንዱማ ኡፈና ራፋሴ ይገቴ ዋንታ በርባድ ዘና የሆጀቹ በርባደታ የሆጀቹን ይደንዳ ኦርካን ቀፍ የየመጋፈታ ማንኒሱን ዮ የየመፊ ሴኔ ሆጀታቹ ደንዳ
ኮሳ ኢትዮጵያቲ በረኩማ ኩደ ሰገሊፍ ቶርባታሚ ሸኒ ስሬሳ ቁቤ ዮካኒሞ ፕሩፍ ሪደሪታ የቱዩ ጋዜጣ ሞቱማን የሮሰና አፋን ኦሮሞቲን መጠንሱ በሪሳ ኢረቲ ኦጂጀል ቀበ በረኩማ ሶኩደ ሰገሊፍ ቶርባታሚ ሰገዲ ኢቲአና ቆፔሳ ፉላ ስፖርቲ በሪሳ ታይ በረኩማ ኩደ ሰገሊፍ ሰደተሚ ሰዲ አከለ ኮሳ ኢትዮጵያቲ ጀቹዳ ካሴሞ ቆፔሳ ዮኪን ጉላላ ፉላ ስፖርቲ ባሪሳ ታኤ ወጋሶ ዶመን ደርባኒፊ ወጀቻጅራ ኦሎምፒክፊ ተባ ኩባ ሚላ አዱኛ ደበለቴ ቢዮተን ሰደ ታን ከሰቲ አርገሙዳኒ ስፖርቲ ገባሲራ ከሱማን ስፖርቲ ኬኛ ሀራ ጋዜጤሳ ተሾሜ ቀዲዳ ዋኤ ኤሳ ከኡምሳፊ ኤሳ ጋኡምሳ ስፖርቲ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዋኤ ወልደርጎሚ ሰደርካ አዱኛ ቲበነከነ ታሲፋሜፊ ቡኢ አርገምረቲ አከሱማሲ ዋኤ መደ አትሌቶታ ኢትዮጵያ ካንታኤ ሶቺ ስፖርቲ ኦሮሚያ ኢረቲ ወማሪ ታሲፍ ኔጅራ ስሬሰ ቁቤ ኢራ ማሊፊ ጋራ ጋባሳ ስፖርቲ ቲሴንቴ ጋባሳ ዋን ቢራታ ኡሂንደንዴ ሱላታ ጋፊ ጀዱ ኢራ ጀልቀቡዳኒ ዴቢ እንኒከነኒ ኤጋል
ማንት ትፈካት ያኒ ጀልቀቡ ማካሴ ዳይሙ ማት ይራ ማነ በርንታቲ ካሴ አማን ኮጂ ጋሉቲ ኮሪናቲ ፍዳሚነቲ ተበቻቱር ስፖርት ወቴ ቸተንጉ ደደይ ቻራት
ልቡን ሰራማታ አርጋቱ ኢብራሂም አጂያሊ የሮሰና ጉላላ ፉላ ስፖርቲ ጋዜጣ ባሪሳ ቱሬ እሰቱ አከተሾማን ጨራ ጋዜጣ ሱማ ስፖርቲ አርጋቱ ታሲሴ
ኢብራሂም ሀጂ አሊ ሴናክ የከሰት አባቲ የቻላን እሰቱ አጂ ነገር አመጉያ አርዳምን ወን ቲዋን ሆጂ ከነጀቻ ቲኛቻ ከነንጅሩ ኢብራሂም ቡኡራ ስፖርቲ ከናፍ ኢብራሂምና ለፈካዬ ገሩ ኢብራሂም ከኡምሰኪያ ጉዳ ዱጋን ሲንገረ በከሁን ዳከንገው ከነበረ ኢብራሂም ሀጂ አሊ
ጋዜጣ ስፖርቲ ኢትዮጵያ ተኡዳኒ ተበኩባ ሚላ አዱኛ ደበለቴ ኦሎምፒክ ዳፊ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛ ረቲ አርገሙዳኒ ቢዮታ አዳዳ ደሜጅር እስፋ ማሊፍ ደሜ
2000 ዋንጫ ኩባ ሚላ አዱኛ ከን አፍሪካ ክባት ኩፔ ተመዘል ዋንጫ ኩደሰለፋ ይቻ አክረክ ዳቄ አክ ገባቴ እንትራክፊ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አድኛ ከን ድርጉረት ገደተም ኮሪያ ትባይ ይቻላ አክ ዳቄን ገባቴ ቱረ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አድኛ ከን ፖላንድ ሰፖርት መነከ ሰት ገደተም እሰሰቄ አክ ገባቴን ደብረ ኮካ ሻምፒዮና ቀጣሙረ ቢያ ምናሁን ግራሚ ጀርመን ፍራንክፈርት ዴንማርክ ስዊድን ስቶክሆልም ፊንላንድ kanakana demetin ma gabate ture olympic rio rat gaddesan brazil teme olympic rio kanrat argame achetmo gabate baje tok gabate demie walmagala tigara biyota saddeji takademi gabate us qarra argetem ture
dubbi nitti anu dubbi ademsa athletics ethiopiati ababa bikla olympic rio mirratti yerojal qabati zihirmate Maratoni kope malefige mode. Olimpiki Tokyo dabalate. Mammo walde Olimpiki Mexico ratte. Maratoni dafi metri kuma kudani infige. Warke dafi meti argate. Barakuda zagalif saddetama Olimpiki Moscow ratte. Warke usif tarlama dabalate. Ethiopian warke afur argate. Olimpiki Los Angeles fi Seoul ratte. Ethiopian akaimirmane dubbatejira tashomen isabodeo.
Acara kasih udah aku dalam buat dia Barcelona retirman. Barcelona China gudah dia kan apa kan China gudah kalau dia cak. Malu jute Rojal kawas dua tiran itu jute ada di Afrika. Medalnya work yang warga tu kanjal kawas dia cak. Jadi cuma terak kuma kuani. Darat tu perlu China gudah dia tika nak eset dia cak. Karena darat tu bantasan sah kan sih sah kesan. Orde bukan atlet pun dua tiran Ethiopia. Bakal terus bakal terus mungkin darat tu ni dalam awak yang agak curan. Ethiopian berambal balapan darat tu turun kita.
Ethiopian berana jadi lesa darbefi hagaya kanakesa. Championa atletiksi adunya fi. Championa dergagota wagadik damagadi adunya rati buigari galmesite jerti. Buina makuni isadurati wajin walbila kabame akamitilalam.
Ethiopia Yoruba Durgum Champion Olympic Rati, Champion Athletic Dunya Rati, Tabagutu, Africa Rati, Medalia Gai Argetatu. Ata Umade, Medalian Kanandra Argamansuni, Bai Enisani, Nahaza. Anamma kanammo kan adda isurman sitwakkate bai enisani medalian torba kan argame dubartotani isa qofa odontai medalia warqi takkadabalu kenya icha kanan kan championa athletics addinya beqtota kan adda isa gorecha championa athletics dargaggo tarat moyu ni sadde gurman sitwakkate medalia kutalam argachun kenya inne kun kanam kan yero jalqabate icha yero jalqaba qofa odontai ni sigicha gababa kesmatu tibbat manno ni sigicha metere tibbat dote medalia nun qabnu tabgutu afrika ka kan kairo rat adem tren qofarat manno meti takkan argane ro sanjecha lode hayla maram kan jam si dalin metri dibakadetin medalia meti takkan argane cha efasi kasne yero baye mohammed amantu dibakadetin irani medalia yero na fide champion athletics dunya retecha sambodem dibakadetin medalia baye argane nde
Buiyam margame kanafi hoggansa federesheni atletiksi Ethiopia isa darartu tullutin durfamu galateffata gazetessa tashomen. Hoggansa kana irra kanjirani chalanisani atletota durani nanno oromia kesa bahanida. Nanno oromia kesa bakewan atletota maddisisud ambe kamanu yokin potential areas jedama turani yero amma ammam atletota maddisisa jiru. Atletonni iyenya kana mo icha irra jirani. Chala nisani ijole kabati. Oromian atleto tahara omishu dattabe mo manni wantisa.
Majit wakate, kutsan olimpiki ammaya rati amma matiti olimpiku kazali zikir mati. Olimpiki kana kesa medalia shantani saddeta argate. Medalia shantani saddeta kana kesa jolun oromia adhikalani abavikla tikase yekala. Medalia warki kudani meti jaha. Nasa saddeet argata walmagarat tiran medalia digani afur argata icha efa darar tun usten mo yu dubartotani medalia warki kudani meti shani fi nasa jaha walmagarat medalia digani toko argata ijollan nannawa kana ulte icha medalia shantami sattur saddeetan kana kesa shantami man afurtami shan ijollan urmotin argata icha mahaak sadantami shan ijollan nannawa kana kesa usten medalia biyatin argata icha Sambodamu championa atletiksi adunirat mungi medalia sagantani ishan argatte. Sagantani ishanan kene kesa iran suddumi jaan diwerti suddumi afuri ulmagalat medalia turbatama tu argame icha. Medalia wan turbatam nukono gharit kamamela gara hark sagantama ijulli nanna wakana iste icha. Taba gutu Afrika ratimo medalia ibbetu kufafurtami afut argame ijulli aki argamte mo ammas harkat sagantani turbatat icha. Boksan ingiru ugan singirash. Atletiksi ijo putya kesa ogga kaste jolle urna kesa burki icha. garu amman kan akalla lutti yihullin nanwa kana burkan sporting nanwa kana dertaba ta wala si secha kale ta kam tejjetan chimani warje tan yi kan kale sar gamti bu ankun ardam tejjetan bu ankun mo gadi bunan oromiya gadi bunan mo kalkin diyetis gadi tejjetan oromiya fi sigati gudda man lekna gudda lecha suga gudda ke sendal secha kana wante hojjitu dan reje inojjin hojjitamu to sar reje secha
Ordotota keenya qopin sportii keenya harra kanuma gaazexeessaa Tashoome Qadiida maqaa keessaniin ni galateeffanna. In dagatina bakka jirtanitti sosochoa sportiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara fayyaa ta'a.
Haleellaan Samiirraan garee hidhattoota Islaamummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab irratti fuulleffate dilbata darbe naannoo giddugaleessa Somaaliyaa Hiraanitti raawwatamee jira. Aangaa'onni waraanaa achi jiran kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbilaan dubbatan haleellaan kun loltoota Al-Shabaab 14 ajjeesuusaa himaniiru. Haleellaan Samiirraan geggeessame kun loltoota Somaaliyaa Al-Shabaab irratti duula geggeessaa turan deeggaruuf jecha kan waraanni Yuunaayitid Isteetsi geggeesse ta'ullee ibsaniiru. Waraanni Somaaliyaa akka jalatti qabiyyee cimaa garee kanaa kanaanichatti argamu kan magaalaa Maasiin alatti argamuuf bakka dahatasaa barbadeesseera. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi haleellaa kana ilaalchise hanga ammaatti yaadan kennine. Torban darbe waltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa yookaan Afrikoom magaalaa guddoo naannoo Hiiraan kan Itoophiyaa waliin wal daangessu Baladweene alatti haleellaa Samiirraan geggeessuu ibsee jira. Afrikoom akka jedhetti haleellaan qilleensarraan waraana biyyaalessaa Somaaliyaa deeggaruuf geggeessames shororkeessota Al-Shabaab 4 ajjeeseera. Abdurahamaan Sheekh Azaarii daayirektara wiirtuu xiinxalaaf qorannoo tarsiimoo kan magaalaa Maqdishootti argamuuti. Ameerikaan ammas gahee ishee Somaaliyaa keessatti qabdu dabalaa akka jiru VOA'tti himanii Pirezidaanti Joo Baayiden loltoota Yuunaayitid Isteetsi xiqqaa Pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin gamasii baafaman deebisuuf waadaa galuu isaanii hubachiisaniiru.
Sidoo kale ujeedooyinka Mareykanka ee ka leeyihiin gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee ah la dagaalanka Al-Shabaab.
Irmaannaan Yuunaayitid Isteetsii fi loltoonni ishee Soomaaliyaa keessatti deebi'uun qaama imaammata tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsii fi fedhii isheen naannicha keessumaa Soomaaliyaa keessatti qabdu kan Al-Shabaabitti duuluu fi dantaa Yuunaayitid Isteetsi irratti haleellaa oofan dhaarsisuuti.
Haleellaan qilleensarraan geggeessame kan dhiyeenyaa kun Pirezidaant Hassan Sheekh Mohaammed pirezidaantii haaraa Soomaaliyaa ta'uun filatamuu isaaniif Mohaammed gama hundaan Al-Shabaab irratti duuluuf waadaa galan hordofeeti. Haa ta'u malee dhaabbata Nairoobii keessatti argamu kan Farsayit Afrika Group jedhamuuf ittaanaa daayirektara akka ta'an Daani'eel Furnaad sababiin haleellaa Samiirraan Yuunaayitid Isteetsi geggeessite kanaaf akka hin taane amanu.
Hojii komishina tuurizimii Oromiyaa ilaalchisuunillee Tsahaay Damxoo torban darbe gabaasa nu ergite kunoote.
Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa daawwadhaa mata duree jedhuun torban darbe gara xumuraarra magaalaa Finfinneetti kan gaggeessaa ture agarsiisni oomishaalee fi tajaajila tuurizimii waliin walqabatan damee indaastirii tuurizimii ammayyeessuu fi teknoolojiin walitti hidhuuf shoora guddaa qabaa jechuun daayirektarri koominikeeshinii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Ifabaas Abdulhaab ibsaniiru. Akka biyyaatti qabeenya uumamaa fi namtolchee bakkeewwan ga'umsa tuurizimii ta'uu danda'an hedduutu jira kan jedhan Obbo Ifabaas yoo teknoolojiin deeggarame caalmaatti sadarkaa addunyaatti beekamuu fi carraa argatu jechuun ibsaniiru.
Hayyoon isaadhaa tuurizimiin keenya ammayyoomee teknoolojii sadarkaa addunyaa yeroo ammaa kana irra jirutti fayyadamee haala tuurizimiin qabeenyi tuurizimii qabeenyi hawwata Oromiyaa qabu itti dhaadheeffamu itti beeksifamuu fi gabaa argachuu itti danda'u irratti hojjechuudhaaf kan kaayyeffate dhaabbilee garaagaraa irraa namoota asitti egzibiitara ta'anii daawwachiisan oomishaa fi tajaajila tuurizimii walqabatanii kennan asitti namoota dhufanii daawwataniif kan isaanii jechuudha.
Saganta agarsiisa kanarratti dhaabbileen adda addaa oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii argamanis qabeenya biyyattiin qabdu beeksuu fi walitti dhaminsa gabaa argachuuf sagantichi carraa uumeera jechuun ibsaniiru. Agarsiisa kanarratti oomishaalee dhiyaatan keessaa bunni godinaalee Oromiyaa garaa garaatti oomishaman bu'aaleen kalaqaa fi hojiin harkaa yookaan xibiraa isaan eeraman yoo ta'u meeshaaleen aadaa fi nyaanni aadaas dhiyaataniiru.
Maqaan koo Guddee Raggaasan jedhama. Hojjetaa dhaabbata Kaayyoon Maawuntee Koofii Faarmii Beeldiitiiti. Dhaabbata kana keessatti hojii sertifikeeshinii fi kuwaalitii bunaa irratti kan hojjetu. Egaa har'a nuti qabannee kan asitti dhiyaanne buna Kaayyoon Maawuntee Koofii Faarmii Beeldiitii gabaa addunyaatiif ekspoortii godhuu fi akkasumas godhuudha jechuudha. Innaa dhaabbanni keenya dhaabbanni Kaayyoon Maawuntee Koofii Faarmii Beeldiitii yeroo ammaa kana buna ispeeshaalitii fi koomersiyaalii gabaa addunyaatiif dhiyeessaa kan jirudha. Kanaaf fayyadamuun keenya faayidaa inni nuuf qabu yeroo ammaa kana namoonni garaagaraa dhufanii buna kana daawwachaa maal akka ta'e biizinas kaardii keenya wantoota garaagaraa kana fudhachaa baayiriiree yookaan immoo akkaataa namoota buna itti gurguran yookaan gabaa barbaadu baay'ee waan fayyadeef namoota argachaa jirra jechuudha baayirii.
Shamarree Miraaf Gabra Egzaabeer ammoo bu'aalee hojii harkaa namoota qabatanii dhiyaatan keessaati.
Itoophiyaa በጣም ብዙ ወረቀቶች ተጠቀማለች ከዛ ወረቀቶች ሪሳይክል ታደርገው በጣም የተሻለው ነው።
kan keenya waraqaa irra deebiidhaan tajaajilaaf oolchuudha. Itoophiyaan waraqaa hedduu fayyadamti garuu kan deebistee irra deebiidhaan itti fayyadamtu baay'ee muraasadha. Harki caalu waraqaan kun biyya alaarraa gara biyya keessatti gala. Rakkoo kana furuudhaaf jalqaba hojii waraqaa walitti qabuu fi irra deebiidhaan fayyadamuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu eegalle. Amma walitti qabuu irratti kan hojjechaa jirru. Waraqaan gatamuudhaaf turan kanneen gubachuudhaaf walitti qabamanii qophaa'an dhaabbilee garaagaraa keessatti yeroo dheeraadhaaf mankuusaa keessatti kan walitti kuufamanii jiran dhaabbilee waliin haasofnee irraa walitti qabaa jirra. Sanaan booda gara meeshaalee hojii harkaatti akka jijjiiramu taasisnee hojjechaa jirra. Haadholii hedduun carraa hojii itti argataniiru. Leenjii ogummaa immoo giddugala hojii itti hojjennu keessatti haadholiidhaaf kenninee mana mana isaanii taa'anii hojjetu. Meeshaaleen kunneen miidhaginaafis ni ta'u. Tajaajila adda addaatiifis ni oolu. Agarsiisa kanarratti argamuun keenya immoo hojiin keenya addunyaa irratti akka beekamuu fi madda galii gaarii akka nuuf ta'uuf shoora olaanaa qaba. Asitti argamnee hojii kana agarsiisuu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Dargaggoonni kalaqa teeknoolojii adda addaa irratti hojjetanis hojii isaanii kana agarsiifachuudhaan dhufan itti milkaa'u isaanii ibsaniiru.
Biyyaa Girmaan jedhama. Dhaabbati keenya Naayit Innoveeshinii Inkubeeshinii Seentar jedhama. Dhaabbati keenya kan inni hojjetu namoota yaada kalaqa qabanii yaada isaanii qabatanii mukkee dhufu. Yaada isaanii sadarkaa sadii jiruufiidhaan jechuudha. Jalqaba yaada isaanii sana inkubeeshinii oola. Inkubeeshinii dorgommii booda prototaayipii hojjannaa fi prototaayipii erga hojjannee fi booddee gara koomershaalaayizeeshinii keessaa jechuudha. Koomershaalaayizeeshinii sadarkaa koomershaalaayizeeshinii irra gaafa ga'u investoroonni jiru kan hojiin hojjetanii investoroota kana irratti hirmaachisuudhaan koomershaalaayizeeshinii irra geessisaa jira. Ijoollee gara 18 kan ta'an prototaayipii kan hojjetanii amma gara koomishaalaayizeeshinii sadarkaa koomishaalaayizeeshinii irra gahee kan jiru jira. Akkasumas ijoollee beekuu yaada isaanii jiranii dhufanii irrattii kan eeggifamaa jiru jira jechuudha.
Agarsiisni kun qabeenya biyyattiin qabdu maali? Eessatti maaltu argama? Haala kamiin waan jedhuu fi teknoolojiitti dhimma bahuun gumaachinni damee tuurizimii guddisuuf qabu guddaadha kan jedhan obbo Ifabaas namoonni oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii agarsiisa kanarratti hirmaatanis bu'aan argatan guddaadha jedhan.
Qaamolee oomishaa fi tajaajila tuurizimii wal qabate kennaa jiranidha. Tiraanspoorteeshinaa, hoteela tuurizimii. Warra teeknoolojii haaraa kalaqa haaraa qaban teeknoolojii turizimii wajjin wal qabatee sooftiweerii bookingii sooftiweerii adda addaa dargaggoota san kalaqanii fi kanneen kan kanarratti Ethiopian Airlines warra buna oomishee baay'uu sona jiidhee gara gabaa biyyatti dhiyeessuu fi qaamolee garaagaraatti kan asirratti hirmaatanii oomishaa fi tajaajila isaan turizimii wal qabatanii kanneen agarsiisaa mul'isaa jiran beeksisaa jira.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan hawwata turizimii hedduu qabdu beeksuuf madda galii olaanaa taasisuuf teknooloojiin deeggaramuun murteessaadha jechuunis ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamtoo Finfinneerra.
Bucci Sanita Tigray Bakanan Nule Amaraf Tigray Itwal Abani Trankesati Sochin Seran Ala Namakup Sisuf Lafahiru Kajal Akak Orachuf Juru Commissioning Mergana Maitiopia Bek Sejra Henry Wilkins Maikadra Ragabase Bafakadut Es
Commissioning Mergana Muma Ethiopia Nimotum Madan de Gramu Bakawal Labin Sijiru Lita Tigray Kesati Hirin Salafa Seran Alataye Ilal Chise Imanat Ya Chajiru Akakuratu Yenyakana Dio Ilafi Ipsejra Imakana Rati Commissioning Mergana Muma Ethiopia Ti Director Serafi Imam Mata Kantaani Tarikwa Getacho Yamudubatan.
If these claims are verified, they're certainly definitely very concerning to the Ethiopian Human Rights Commission. And
Kominkun Addabahewe Kamnan, Komishini, Merkana Muma Ethiopia, Ugumat, Wan Tiye Fannabay Intikenna Muda, Nihordofna, Nikoranna, Eye.
Akka gabaasni madda oduu Reuters watabajjii bara 2021 maxxansetti hanga'oonni naannoo Amaaraa lammiileen saba Amaaraa gara lixa Tigraayi gara Maykadra gara bakka waggoottan kurnanii fi naannoo Tigraayiin bulaa turetti akka socho'anii jajjabeessaa turan. Hanga'oonni naannoo Amaaraa paartii amma bara 2018tti mootummaa ta'ee bulchaa ture keessa tokko kan ta'e Adde Bilisummaa Uummata Tigraayi waggaa 70 dura lammiilee Amaaraa miiliyoonii walakkaatti lakkaa'amanu akka humnaan lafa isaanii gadhiisisee himatu. VOA'n haala bilisa ta'een himannaan kun amma makka dhugaa ta'e addaan hin baafan. Gabaasni Reuters akka dabalee jedhetti lammiilee saba Amaaraa bakka sanarra qubachiisuudhaa fi yaalii taasifameen lammiileen Tigraayi seeraan ala lafa isaanii irraa humnaan buqqa'aniiru. Erga bara 2018tti yaasii hoggansi naannoo Amaaraa lafa adda bilisummaa uummata Tigraayiin nurraa fudhatameera jedhanirra lammiileen Amaaraa deebisanii qubachiisan ammam akka ta'e odeeffannoo kennuurratti of qusatu. Ji'a caamsaa keessa namoonni akka VOA'tti himanitti lammiileen saba Amaaraa gara lafa wal falmisiisaa jiru sanatti socho'aa jiru. Akka jiraattonni jedhanitti hiriinsa lafaa gosa irratti hundaa'e kanaan kan tuqamaa jiran lammiilee saba Tigraayi qofa miti. VOA'n haala Maykadra seenuu fi argateen lammii gosa isaanii akka haaraatti dhufanii lafa qabachaa jiran mormuudhaan hiriirri taasisamuusaa hubateera. Akka mormitoonni kun jedhanitti warreen bara dheeraadhaa fi bakka sanarra turanii dagatamanii jiru. VOA'n akka suur-sagalee hiriirichaa hin waraabne itti himameera. Namoottan hiriira mormii ba'anii turan keessaa tokko namni maqaan isaa akka baramu hin feene VOA'tti yemmuu dubbatu.
Gaarii
India today we were forced to go out to
take
asking for land as we are the ones.
Harra gad baanee akka mormin dinqisiifamne waa'ee lafa gaafachuudhaaf akka namootan dhumiinsa sana booddee dagatamnetti ammas waan nyaannee bulluuf lafa gaafachaa jirra.
Jedhee jira. Magaalli Maykadra ji'a sadaasaa bara 2020 yemmuu lammiileen saba Amaaraa dhibbaan lakkaa'amanu warreen gosa Tigraayiin ajjeefamanii mata duree oduu addunyaa turte. Oduu gabaasaan biyya keessaa akka jedhetti namootan du'an sana awwaaluudhaa fi iskaa baatariitu magaala sanatti geessame. Isa booddee humni addaa naannoo Amaaraa lammiilee saba Tigraayi ajjeesuudhaan haaloo ba'uu keessa seena. Atikiltii Hagoos Kaasaa nama waggoottan kurnanii fi hawaasa keessa jiraate lammii Tigraayi. Yemmuu ajjeechaa sana namoonni hedduun akka mana amantaa kiristaanaatti baqatan dubbata. Lammiilee saba Amaaraa hoomaadhaan haleellaa raawwachaa turan irraa kan isa baraaran hiriyoota isaa lammiilee Amaaraati. Lammiileen saba Tigraayi harki caalaan haaloo ba'umsa sodaatanii magaalatti gadhiisanii deeman.
Almost half of the city during the night. Many of them went to Sudan. Some went towards Gondar.
Jiraattonni walakkaataan halkan magaalatti dhiisanii ba'an. Caalaan isaanii gara Sudan deeman. Kaan gara Gondaritti deeman. Miseensonni maatii sooressaa bakka adda addaa dhaqan.
Kantiibaan magaala Maykadra Cheeruu Hagoosii walitti dhiyeenyi saba lammanii dhiyeenya kana akka fooyya'insa agarsiisaa jiru dubbatu.
እነሱ እኮ ሲጀመር ራሳቸው አልፈተው ሄዷል ኦልሬዲ
the people guilty of carrying out the massacre already left the city those killers will face trial
ነሞተን ዱሚንሳ ጠቀብሰና ፍትጋውታ መቀበል ማጋለቲ ገዲሰኒ ባኒሩ ዋይን ልቡ ነማ በለሰሱን ሴረት ያቹ ቀቡ አከ ጀሪ ማጋለ ገዲሰኒ ባን ነምኒሳን dhiibe hin jiru labsichi waan kan isaanii hin taane waan beekaniif ofii isaaniitiin gadhiisanii ba'an sababni isaan ajjeechaa fi dhumiinsa raawwataniifis kanaafi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.